ungusomandla uyisithandwa somphefumulo wami ngizinikela kuwe thatha uqobo lwami thatha uqobo lwami angimbona omunye angimbono munye olinganiswa nawe
olinganiswa nawe
thathu qobo lwami oh udumo kuwe Tomorrow.
rain of His presence. I feel the rain of His love. Come on, somebody. It's not just a song. It's me laying down my life. I'm not just singing a song.